Radio Pulpit, 657 AM. Get in touch with the truth, the light, and the life. 657 AM.
It is 657 AM, Radio Pulpit, your daily companion. It is Jula Ezwini. I'm Sibongile Mofokeng, sitting in for Ubahle Kanhlapho. And I'm with you, family, up until 5 o'clock. And when I say bye-bye, Pastor Ray Lukhodi will be coming through to come minister unto the family. It is exactly 6 minutes, just after four. Gave you sounds there coming from Dr. Tumi, featuring Kuli Chana. He's the greatest. It's a beautiful Sunday. Ngihlalele ubahle la kujula ezwini kanti today ngingubahle until 5 o'clock ngizobe ngubahle. I'm not alone in the studio. I'm now graced by a beautiful queen. Akahamba yedwa though, but ngizobe ngiqoqa naye and nginomama uMamsi and Lalani. And the scripture for the day is Genesis 12 from verses 1 to 13. And the topic, like I said earlier on, the power of the umbilical cord. Ma, how are you doing?
I'm very much fine, thank you.
I mean, I'm slabelela ma. Hey, yes, uJehova angcede. On a Sunday, guting kiye man, guting kule man.
Kiye man, it's time for that on Sunday.
It's time to do that.
Yes.
Ma, awuhambi wiwani, uhamba nobani? Uhamba nobani, awuhambi wiwani? Uhamba nobani, awuhambi wiwani?
Oh, ngihamba nentombazana yami la unomthandazo.
Ngithi mangivula isicapha ngimbona ngithi ha ninjani. Uyithobile nje.
Oh, down to earth this one.
Ma, we're talking on the book of Genesis 12, siqala ngoverse 1, siyoze sifike le ku 13. And we're talking about the power of the umbilical cord.
Oh, yes.
What are we talking about? The power of the umbilical cord. What are we talking about? What are we talking about?
Ngibingelela babi ababukeli. Yo ngithinta ababukeli ngicabanga ukuthi ngiku TV.
Ngibingelele aba ku TV ya Facebook.
Oh yeah. Oh wow. That's great. Ngibingelela bonke ababulekeli nabalaleli baka Radio Pulpit ngegama lika Nkosi yethu Jesu Christu. Amen. Yeah, mama, sizokhuluma nge power of the umbilical cord. Umbilical cord sonke siyayazi ukuthi lehlanganisa umntwana nomama uma umntwana sesesisweni sakamama.
Sesesibelethweni.
Yes. Umntwana sesibelethweni, umbilical cord isebenza umsebenzi oyi-two. It's very powerful. Mainly it was made for one job, but sometimes it also performs the other job because i-powerful umbilical cord. Umsebenzi we-umbilical cord kahle kahle ukuthatha igazi, nutrients and oxygen isithumele emntwaneni.
Yes.
Bese mase zifika ngale emntwaneni iphinde futhi ikline wonke udodo ophuma ngapha emntwaneni waste ephuma emntwaneni iyayithatha umbilical cord futhi iukhiphe lo dodo emntwaneni. So now it's powerful in the sense ukuthi it gives life. So without it umntwana ngeke azaphile because there'll be no oxygen, no nutrients transferred emntwaneni. But also it can be dangerous because it can take life. So umbilical cord kahle kahle is the foundation yomuntu. Isiqalo imvelaphi yomuntu. Let's look at Christ and Mary. UJesu ehleli esibelethweni saka Maria. He was fed by uMaria because kufanele ukuthi athole i human body, athole konke okwabantu okwasemhlabeni.
Right.
Then it carried him throughout up until mase simbona sira sesiphambaneni. Because at a certain stage it has to be cut off. So uyafika esiphambanweni. Lithi iBhayibheli ubheka uMary, uMary yambheka. Jesus knew ukuthi manje it's time to cut it off.
Yes.
UMary didn't know ukuthi it was time to cut off umbilical cord yakhe between yena noJesu. Because yena she was just a vehicle yokuthatha uJesu amlethe emhlabeni.
Right.
Yena she was just looking at his son, at her son going to die kabuhlungu. But because Jesus knew, it's then that Jesus said to the disciple, nanku mama. Mama
then
cutting it off, meaning that he was now going to take the Christ-like nature, leaving a human nature behind, taking the Christ-like nature. Because if he didn't do that, bengeke sisindiswe. Ube umuntu uthi sikwazi ukuphila emhlabeni ngaphandle kwesono, asibonise. But also he had to die for us and cut off irelations zakhe nathi nobuntu bethu ahambe for 3 days aphinde abuye manje sekangu Christu the son of the living God so that now he leaves us when he goes up with the Christ like nature now no longer with the human nature lebe kanibeka iphete safikile so this scripture is very much important because uNkulunkulu uthi kulokhu nje kuAbraham
asingene kuso ma
asifunde uverse 1 sizofunda uverse 1 verse 2 sive uNkulunkulu ukuthi uthi no verse 3
yeah
it was supposed to be verse 3 not 13
okay
the Lord had said to Abraham leave your country your people and your father's household and go to the land I will show you I will make you into a great nation
right
and I will bless you I will make your name great. And you will be a blessing I will bless those who bless you and whoever curses you I will curse and all peoples on earth will be blessed through you that's the purpose that we are here for on earth that whoever we touch should be blessed through us but up until such time uNkulunkulu uthi kuye leave your country I country yakhe origin yakhe
because that signifies the cutting
yes that yeah. signifies the cutting ngoba imvelo yakhe ilapha mina mawukhuluma nami uthi uthi mam sindlalani angisuka kandlalani mina nguna mashinini ngwakalibembe onto zimandla oguliwe so that's where I originate so undlalane akana any hold on me the only hold ababa nayo is when mawushada that's why fanele bahlabe bahlanganise laba nalaba bathi manje sebayahlangana bahlanganise labantu abangakakholwa amadlozi kuthiwa nangu sesiyamamkela sekangena ngapha uzothatha nature nama rules wangapha nama morals wangapha nama standards wangapha so now uNkulunkulu uthi kuAbraham leave your country
boom yeah.
your father's household because imvelo yakho ilapho uthi leave everything that he has you this is just a shadow base khombisa ukuthi when Christ comes he's going to leave uze wangena ngomuntu bese makasaf maseka hamba ukuthi sisindiswe ukuthi sibe blessed
naye he had to leave his father's house
he had to leave his father's house
yeah
we have one uthi the reason for me to want you to leave I want to bless you not only you uthi I also want to curse laba bakhesayo and bless those who blesses you uthi not only that uthi whoever you touch says touch abantu manje kungayenza kali niks whoever you touch is going to be blessed. So now the thing is in the living because the court is so ngithemina it dangerous.
Yeah, uthe right and it dangerous.
It right and it dangerous at the same time. It makes us grow up nicely, but umntwana makase siswini, makacala a spinner esiswini. Yam rounder entertainment. Uyafa. Yagobeka le court yangakwazi uk transport the oxygen umntwana. Uya abotheka. Bese bathu nithola imiscarriage or uthole i stillborn ilaphi indaba so now you have to choose Abraham had to choose ukuthi do I want my God inkaba yamanga ngibuza ukuthi kuphi ngithengwa ka machine mina ngulibembe mari inkaba yami se Free State so uyabo igutshele le Free State kwenye Rhonda Valley yakhona kabo baba original uyabo ukuthi sihamba nama ngapha ngibuya ngapha ngabungu ngapha sozithola unesipho sonelibonge ezi3 uphila so kusho ukuthi sonama roots i3 unama roots wakhe unama roots wakhabo mamu unama roots wala ebakuthatha bakuthenga uyabuya awuzazi uya round around that's why abantu bathi bafuna utatabo in bafuna ubuya emakipho then God said to Abraham leave uthi I'm going to bless you there are blessings that God has set up
cause wait ma emanyana uma ufuna ukungihlanyisa kancane manje ngiyazizo sengiqala ukuhlanya nyana so kusela ukuthi ngidry kule studio so the important imvelaphi yethu e important yi level ku Christ
imvelaphi yethu e important is the second nature Christ had his first nature as a human being
okay
that for us it's important ukuthi sizazi ukuthi singabobani
aha
but not to leave that nature when now we are in Christ
yeah
so he had to leave his first nature as a human being, and then manje abuye with a Christ-like nature.
Uh-huh.
So our second nature, it is the one that God wants to bless.
Yeah.
Le ese igu Christ. That's why the Bible says. That's why little Bible.
Las kupelwa kona.
Las kujele kona. That's why little Bible. Uma sigu Christu sis dara
new creation. Yeah.
Uti the old is gone, the new has come. Behold. Uzuti behold.
Yeah.
Uyibone kahle lento penta. Sithola inkaba entsha, sithola uti all it's new.
Yes.
Sithola inkaba entsha. Sithola ioxygen entsha. Sithola igazi lika Jesu. We get a new DNA.
Eish.
It's only necessary lapho whereby u numbers 23:23 athi khona sisathakatheki.
Yeah.
But singakangeni, singakafiki lapho kulezi ezintsha. Noma yini izo siyenzakalela sife.
Eish.
Hayi ukuthi angeke basithakatha, angeke basizame.
Yes.
Bazozama vele bona shame. But because of the blood of Christ and the DNA of Christ in us, asisathakatheki. Kula sesingena ku these blessings lezi uNkulunkulu azithembisa uAbraham.
Yes.
So ukuthi thina sisuke manje ngapha sibuye ngapha because there's power in this umbilical cord.
Yeah.
That is why ubona abantu baloku badansa bumping back forth, back and forth, back and forth ayinqamukanga inkaba. Angithi ya extended. It's like a tube nje. Mama uya ngapha yireke uyakhona ukudampa and then udampe ngapha ngathi ushaya igcoops. So yileyo nto leyenza ukuthi abantu bakwazi ukuphinde usenkonzweni usindisiwe mara makuthiwa hayi Christmas. Angiphuza nje for nge Christmas kuphela. Phela nazi festive shame and then nge first Sunday ngizobe ngishap ngizobe ngishap ngizobe ngiyabuye lenkonzweni ngizobe ngiyini.
Kwenziwa yini ukuthi ingakhatheki ma completely?
Into enza ukuthi ingakhatheki completely ukungazinikeli completely to God. Siyasindiswa mntana ngokuhlukusindiswa. Siyasindiswa vele siqala insindiso, siqala entsindisweni. Insindiso ukuthi ngime phambi kwakho ngithi mina ngiyamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi, baba ngena kimi ngiyavuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi wangifela. Ngiyashizwa leyo insindiso. Kodwa kumele sindlule entsindisweni. Masese lapha entsindisweni sizoyenza noma yini. Ngabuyela ngiyojola, ngabuyela ngiyobhema, ngabuyela ngiyenze noma yini. Ngisentsindiswe, ngisindisiwe. Angikandluli entsindisweni ngaba ne personal relationship noNkulunkulu.
So sihlala lapho.
Sihlala lapho. Yes. So no Satan uyazi usibamba lapha. Are you right wena usindisiwe Mose? Yeah. Yabo wena nje ubuthanda ukucula nje. Yo buthanda ukucula, uzocula Sunday kumnandi. After Sunday ucula.
Ah so umunye manje.
Ah umunye umuntu manje.
So gqokenye ingubo. Gqokenye
ingubo.
After Sunday.
Sindisiwa ngisho manje le court sakudonsa ikubuyisela lapha. Phela khumbula ngapha kukunjani. It's another nature, another culture eyakho khule unayo ukuthi utshwala buyaphuzwa, ujwala kuyajolwa, kuyayenziwa noma yini, yabona. Amanga yakhulunywa kuyatshontshwa. It's another nature. It's a human nature. Impilo iyachubeka. Naki noma ngisindisiwe ngiyakwazi ukuyobuza, ngifaka intambunyana lana efikini. Angisho siyaziprotecta. Hayi impilo life goes on. Sunday is long Sunday uthintithi iBhayibheli lakho uyabuya Jesu kimurena it's fine. Yes, fanele sindlule insini. That's why uNkulunkulu wathi kuAbraham phuma. Uthi phuma akazi nokuthi uyapha uthi phuma ngizoya la ngizokukhombisa khona.
Yini yenza ukuthi sihlale lapho singaphumi? Because had Abraham stayed, then we wouldn't even know about the blessings ezikhona that are coming to us via Abraham. Yini yenza ukuthi singaphumi?
Into eyenza ukuthi singaphumi okokuqala ukuthanda izinto.
Sure.
Okwesithu ukuba comfortable.
Comfort zone.
I comfort zone siyayithanda.
Yeah.
And West 3, ukujwayela izinto zenzakala kanje. Phela mangisuka ngapha ngiza kuNkulunkulu, I have to live by faith.
Yes.
Ngapha ngiphila ngokubona.
Yeah.
Izinto ngiyazibona nazi, mfanele ngiziphathe.
And izwi lithi lezi ezifihlekile yizo zeqinile.
Yizo zeqinile.
Lezi zibonakala
zibonakala temporary nje.
Yeah.
So thina sifuna lezi esizibonayo sizibambayo. Asifuni ukuzophila ngokholwa, asifuni ukuhamba ngokholwa.
Sure.
And enye into phela sikhamfathi sizijwayele lezinto. Zina yila ma benefits wangapha kahle kahle yenza ukuthi singafuni ukushiya ngapha. but nana kwanga pa siyawafuna siyawabheka siyawafuna na mara no sifuna kakhulu lanka wangapha ngapha sesijwayela ngithi asifuna uqala into entsha. Christ said on the cross mayindlule baba lendebe masaka isiphambanweni uthi kuye kuya ngami uyabo ukuthi kunzima kunzima bokunzima kwakuye ukuthi akhathi umbilical cord yakhe na nomhlaba phela eyakhe bokuyomhlaba uthi kube kuya ngami Nkosi yami ngazi kodwa mayisale seyindlula kunzima yikwathi nakambheka umama kwathi aka understand ukuthi kufika isikhathi sokwahlukana kwami naye for good mangibuya ngeke ngisabuya sengithi mama azange akukho uChrist makabuya azange sathi mama kuMaria azange sathi mama ubuye seka nguChrist uvele ozosindisa izono zezwe.
Eish. Then how do we cut it masiqala njani siqala because you are talking about the power elapho so mangisabambelele kule engala engaphandle kukaChrist ngisathanda ama benefits ahambisana nayo ngisa jajuliswa inyama iBhayibheli likhuluma ngokuthi they'll be lovers of themselves even nabathanda into efulfilla nje inyama makusenjalo kodwa ngiyalizwa izwi namhlanje lihlaba the word is a two edged sword ayi lihlaba namhlanje aldali nathi so mangilizwa lengihlaba likhuluma nami namhlanje ngiqala njani ngikhatha njani le umbilical cord.
Very simple. Well, Abraham had to say yes to God. It's God's instruction. Ukuvuma. Sicala insindisweni step number 1. Abanye so usindisiwe. Mara kunzima ukusuka. Buyela kuNkulunkulu uthi mara baba namhlanje ngifuna ukuthi namhlanje ngenze intando yakho. Kahle kahle kwenze intando kaNkulunkulu. Because abanye bahlupa nje ngalama umbilical cord wabo basendlini kaNkulunkulu. Kodwa bafuna ukulalela. Makaqala athi umfundisi, "Eh, mntanami nina nibancane nisithole la." Phela njengathi sasindusa sina 13 19 tonton. Nanifika nina nithi, "Now we dance like this." No. Sicula icilongo mntanami. Sasishaya kanje lento yinto ezesimukisa ezulwini. The first step is to accept Christ as Lord and personal savior. Sizibuyisela kaningi uNkulunkulu ukuthi ngasindiswa kudala akunginiki guarantee ukuthi ngizongena ezulwini.
Yeah.
Siyazihlambulula kuNkulunkulu. Uma sesizihlambululile sifuna intando yakhe.
Ntsuku zonke.
Ngaso sonke isikhathi malanga onke. Ekufuneni intando kaNkulunkulu kubhlunguke. Because kunezinto esizithandayo ekuzomela ukuthi sihlukane nazo. Yazi le futhi imnandi ka because you ask the Holy Spirit first to fill you. Once you are filled by the Spirit of God, uzoyiva nje into ukuthi eNkosi yami le hey mara kusiyo yazi. Eish. Banokuthi ekhaya bathi, "Hey, sis mams, hey man, into so lo le, right for wena, i right for wena." Ngithi mina, "Eish. Angizwa. I don't feel it." But oh, qalile ke, uqalile uJesu, uqalile. Usayifanele ayizwe ukucala ngithi it's true. Umoya ongcwele will tell you ukuthi this is wrong. Ungasayilapha. Ungasa mawuthi aphuza utshwala bakho bumnandi shem. Uve nje ungasabhaleli.
Yeah.
So sibuya sivuma kuNkulunkulu bese sifuna intando kaNkulunkulu.
Okay. Asibambe ma. Niyezo marabazalwani namhlanje. The word of the Lord is a two-edged sword ngiyantshela. And today we thank God. We yazi ngiyamthanda ubaba ngoba he corrects those he loves. So today ukhuluma nami nawe. I'm opening the lines. So we're just going to take a break. And I'm opening the lines for you on 012-334-1322. You can talk to us in studio. Ask your question. Share your command on 012-334-1322. Alternatively, send us an SMS on 37871. And do remember, Guti, SMS will charge you like 150. And we have a WhatsApp and Telegram. You can send a voice note. You can text on 082-657-2729.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za. www.cliff.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years, as well as books, CDs, and more on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. Become active. Active in faith. 657 AM.
It is 657 AM, Radio Pulpit, your daily companion. If you just joined us, I am Sibongile Mofokeng, sitting in for Ubahle Kanhlola kujula ezwini. Namhlanje ngubahle until 5 o'clock, and I'm just having a great time in the presence of the Lord, learning from the Lord as well. And I hope that nawe ufunda nathi. I'm not alone in studio, ngihamba nomama, and nginomama umamsi. And today our topic, itinje, the power of the umbilical cord. The power of the umbilical cord, sibheke incwadi ka Genesis. So qala laphayana ku Genesis 12, siqale ku verse 1 kuyofika ku verse 3. And you can call in uqoqe nathi, be it you're asking a question or sharing your comments. We'd like to hear from you. 0123341322 and 3787 is the SMS line, and 0826572729 is the WhatsApp, Telegram. You can send us a text message, or you can send us a voice message. Khona lapho usisi Ntombi Nhlapo uthi mama uthi nyakuzwa mama yo insindiso the ne comfort zone kumele ukholwe, not uthi uthi ngisindisiwe wenza intando yakho, you know. And so when you are saved, when zintando, it is true, sis Ntombi, it is true. Finally, senze intando yakhe. Gune slogan, ang kulumi ngama prince. Ngizosho nje slogan, esithi, just do it. Kwatwa ke, mayifika la kuKristu. Ayisho njalo, ayihambi njalo
kuKristu. KuKristu, uyenze yakhe.
Uyenza eyakhe intando. Now, mokhuluma nge umbilical cord, there is a separation enzakalayo masibheke indaba ye umbilical cord, sibone indaba ye separation enzakalayo. Ngibona uNkulunkulu, sizwa uNkulunkulu utshela u Abraham uthi phuma kini, you know, phuma in your country kini. So kusho ukuthi mase intando kaNkulunkulu ifikile, iyasihlukanisa futhi nabantu,
ihlukanisa nako konke.
Hish. Na indaba enzima yokuhlukana nabantu.
Yile singayifuni. Ikhlukanisa nabantu bathanda kakhulu. Labo ucabanga ukuthi yibo aba right for wena. And kubhlungu. Because mawuhlukana nalabantu bangathi khona iparty yempilo yakho abayithathile bahamba nayo ihliphikayo.
Yes.
And then futhi isihlekisa ngabantu. Because uba yislim, angithi manje wenza intando yakhe. So intando yakhe ikwenza ube yislima ngeso nangebhili yasezweni.
Yeah.
Ngoba ezweni yonke into yenzayo is cool. U clever. If you do it like this, it's fine. If unama boyfriend ay 4, ay wena sanu slim. If unama girlfriend ay 5, eish, yeah, that's it. Uyindoda. Uyabona? But then my figure yakuhlukanisa with such people. And then bese iyakutshela ukuthi this is wrong. So gula i pain iqala khona. Kubhlungu ukuhlukana nabantu abathandayo, uhamba nabo endleleni.
Yes.
Kubhlungu.
Yes.
Because uthi so noma so uhlelwe uyone, sometimes some people you are benefiting from them. Bobona ukuthi esh lo at least bathi kunabo minister of finance, kuna ma minister of transport. So mhlambe this one was minister of transport, but was which any time you'd call and then you'd get transport. Then mawudingi imali udingi weave, you'll call this one and then imali kokokokoko izovela izingenele ebusu. But now when the word of God says you leave, lithi kuAbraham
leave,
lithi your father's household. Ukhulele lapho, uvelele lapho, yonke into yalapho yayazi. Wazama angangena endlini acimezile azi ukuthi khona ilinye nelinye li ubabakhe lo. So that is why sometimes ukhlukana mangabe angeke ukhone ukuzenzela, kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu enze ukuthi bakhlukanise. NjengoJoseph, uJoseph bamkhatha yena umbilical cord yakhe, wakhatha bafowabo. Yes. Wayebona uNkulunkulu ukuthi noma ngiyabona ukuthi mhlambe kuhambeni kwendlela ngeke
ayibone azafike khona
la siya khona so ithi ngenza indlela ukuthi mabamhethe labantu laba so that izobusuka lento ubona abantu bakujikele nje sithubeni so yathakatha abantu bakujikela nje sithubeni abasahambi na wena awusasi right for ubona uNkulunkulu yenza ukuthi makube nendlela ukuthi kungahlaleki kungahlaleki kumoshakale nje uzihlala uzibuze wedwa kanti baba kuyenzakalani kwami na ngikhonza kangaka ngikuthanda kangaka uyobona sokungale ukuthi God helped me bekufanele ngindlule lapha
ma ukhulume ngenye igroup yabantu khulume ngathi makholwa esimthethe njengeNkosi nomsindisi sami hey sikhuluma na ngewilimi
yeah
evandleni and all of that kodwa ke sithole senza sizithole senza izinto ezingamele sizenze njengabazalwane ushilo mawathi abanye basindisiwe bama khona lapho azanga sakhula and allow the Lord to grow us kodwa ke ma uphu nembeza makwenzakala lokho konke uthini unembeza lo nembeza lo akusungiyo umoya inxele okhuluma nathi
umoya ongcwele siyamcaphukisa babile khona ukuthi likhona la khona siyamcaphukisa kwesinye isikhathi umoya ongcwele ande abanye abantu bagcina insindisweni bangamamukela ngumoya ongcwele abanye bafikile bamamukela umoya ongcwele but bayamsuppressa uyayazi lento ukuthi wrong uyayifila lento ukuthi wrong but you want to conform because of peer pressure namfanele ngibuye ngireport into efana nale bayenzayo because if ang report into fana nale bayenzayo yimpheli isiphukuphuku yabona so ngcono ngisale nami uyamsuppressa esabathe uyakuhlokoloza hey uyamsuppressa umoya ongcwele so now ufanele kufika isikhathi where you say Lord renew
I repent yeah
renew uthuda uDavid wakwenza lokhu naye that's why athi restore unto me
the joy
of your salvation.
Asiba and the net platform and renew the right spirit within me. Yes, good to my final life leyo. Hello to you family.
Njani sikhona yini?
Sikhona mani njani nina? Hello ma. Angazikwenzakala. Ndizama futhi ma ukufona futhi ungene futhi. Angazikwenzekeleni lapho. Zama futhi sibuyele sixoxe nawe futhi on the line ma you were still saying uDavida washo wathi renew the right spirit within me
because wayesazi ispirit saNkulunkulu ukuthi uma sikhona empilweni yakhe I life yakhe it's different he would feel God he would be able to stand enemies he would be able to do things ebengeka kwazi ukuzenza uma umoya ongcwele ungekho so now he was feeling ukuthi manje ngathi sengiba kude noNkulunkulu sekayeva ukuthi manje manje uyeva uke uve vele ukuthi no sekunento
wrong
nakusasi yimi man I said that sometimes early this year ngithi no angizange mina ke sihlale sonke nje kungabi nento eyenzakalayo azange mina ngithi ngihleli bese kuzozisa ngoma kimi singitshela ukuthi haye yazi ngathi le nkinga zakho ngathi sezidinga amagandlela
uze nangaphakathi
uve na ukuthi kunentelwayo laphakathi kunentelwayo then quickly I would go to God and say no father I think I need your touch once again
okay asithathe family member on the line sibuye futhi kuema hello to your family
hey kosezwa
babu mwamba
Kani mambo
baba.
Eh, incwadini kaJohane asikwa verse 12. Onke abamamukela wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkuluNkulu. Umuntu uma emukela uJesu Kristu sengumntwana kaNkuluNkulu. Engakhephanga zishume, enganasambathu, engabhabhadizwanga. Engadlanga lesizwe senkosi uba ngomntwana kaNkuluNkulu ukuthi nje kunokuthi umuntu angakwazi ukuthi kuba ngomntwana kaNkuluNkulu usho ukuthini akuveli ngesikhundla phela lokuvela ngokumukela uJesu Kristu ya uma simukela uJesu phela kunokuthi umuntu angamukela uJesu Kristu yabona manje angeke abe ngomntwana kaNkuluNkulu
sobe
lokho nje kezazi ndo zaseze nezinoko ziza
yo
ngoma enimoya ehamba anga emuntwini manje umuntu mamukela uJesu Kristu
yeah.
Imimoya yohamba yonke namukela uJesu Kristu ngishinyayezwa
yes
ngahamba ngiyiwani ngayokhuluma nabaphansi laba kithi ngikhule ngikwanza bona mina ikhongela abakhokhona ama kokhona amazangeli bakhokhona amashayire bakhokhona amatshomana igama langu matshomana phase ngalilahla lelo ngase ngumzalwane
yes
manje
walahla konke
yeah mina bakhokhona ngiyiwani ngathi mina umfundisi omthe ukuthi nina aliye ezulwini mina bekuna Jesu Kristu khona mina nesihogwe manje mina ngifuna ukuyesihogwe suka nomzimbeni wami nihambe eyizibomo wanyakaza kakhulu wanyaka wazamajama umzimba lo angithi kuphuma le mimoya ahamba yonke uyabona manje ke kunokuthi umuntu angamukeli uJesu Kristu aphe kuye esontweni aphe kuba ngumfundi baningi nabefundisi abangayimukelanga enkosi Ababhije babakhulu yabona nje uma sengumfundisi kube kumqake futhi lasenta uma kanjani asukaye kumprofit lo muntu unenkinganyana ukungamukeli ulahleka khona lapha nje
okay baba
khona kuyimukeleni inkosi laphaya nokuthi nje kukhuliswe laphaya inkosi umuntu akhulu ngalokubezwa
siyabonga baba yo uyaqwayisa ke ubabu Mwamba ukuthi abanye abasindiswa Ama memukelanga uJesu. Ngiyacabanga makaloka khuluma nje ukuthi kusho ukuthi ke indaba yokwamukela uJesu fanele ithi mayilethwe emuntwini ichazwe kahle.
Yebo.
Ukuthi wenzani mawuthi uyamthatha uJesu njengomsindisi njengenkosi
njengenkosi nomsindisi
empilweni yakho.
Eh. Ngoba ukhuluma ukuthi umuntu makamukelile umntwana. Right. Umntwana
uyafunzwa
ufacale afunzwe lithi iBhayibheli fanele liqale ngobisi
yeah
bese kancane kancane akhase naye before azothola ukudla okuqinile and uthi yena personally
he had to renounce
konke yes to renounce now because noma ngabe ungumntwana kaNkuluNkulu kunezinto esizibiza ngama generational curses why do you pray for generational curses to leave you when so sindisiwe after 10 15 20 years it is because those things need to be renounced
sho ukuthi sengiyajika lendlela
yes
kufana noAbraham nyambona sekangena kubaba wakhe athi
sengiyahamba baba
uNkuluNkulu uthi ngiphume
sengiyaphuma yes ubaba khambuza athi uphuma kanjani amasiko wala ekhaya angakuvumeli ukuthi uphume ngoba njengomfana athi uJehova uthe mangiphuma angeke sibe khona isibusiso ngila endlini why uNkulunkulu washo kanjalo kusho ukuthi endlini yakibo bobungekho bungolongolo
asithatha umunye ma hey yeah hello to you family
hello this is Bengile
hi ma you got cut off
yeah yeah that's all my isifutalan ngibeki ngulubuni kunelela uSangulo uSangulo 3
mhm
uSangulo 3
yeah
yauthi ngithi uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unedama lokuthi uyaphila kanti uphile yeah belanga bezibala amadama amama umfundisi ukuthi uyena ulahlela ukuthi uyakholwa kade ukholwa sifisa ukucela khona mama baba ngathi sibathe baba bayibonile
bye bye yo uma ukhuluma ngesambulo 3 ukuthi abanye bethu bayahamba bacanga ukuthi kanti bona bayaphila kanti abasaphili
kanti abaphili
kade bashona ithi I know your works that you have a name that you are alive but you are dead hey
so uphila ula njoba ngishilo ngathi I power yale umbilical cord
iyaphilisa
iyabulala I dangerous kakhulu so that is why finally
maso figile
you have to choose a side there's no in between
yeah
it's life or death John 10:10 would have come that they may have life in abundance, but the thief have come to steal, to kill and to destroy.
Yeah.
So now you choose the life or death. But life and death is in your tongue.
Mm.
So when I kete kuti yikupho okukhulumayo ngowakho umlomo yikupho okufunayo kuNkulunkulu. So ula because uzohamba ulokuthi uyaphila. Weva uDavid uthi angisaphili. Umoya kaNkulunkulu ngathi manje ungishile uthi restore. Beka bathu yabamba uyawufobona. Man sakubonela kudance kauzwele bekakhala in that psalm. Uthi restore unto me. Akusana joy kulento engiyenzayo akusena joy. Uyayenza nje ngoba nakufanele uyenze mara uyabona man ukuthi hayi akunabumnandi la. Bayacule bumnandini la uzongithola khona lapho now we are around mara awuboni lo bumnandi. Uthi Lord restore unto me. The joy of your salvation and renew the right spirit because we should call this new spirit this in your right.
So Mao choose the wrong side of the umbilical cord. Uyohlangana nazo lezi spirit leso.
Uhlangana nalezi spirit leso. Uhamba that's why uphila ngathi awuphili ufile.
Ngoba so kude.
Ngoba uabothekile kahle kahle. Ku kingdom kaNkulunkulu wangena but you've been aborted. Before you could grow. Angini manje le cord so la manje sibelethweni sakaNkulunkulu. La ufanele ukuthi ukhule khona ufidwe ngale umbilical cord. Ufidwe ngalomthetho ngalezi la kaNkulunkulu. So now because wena ula awusayenzi ngona. You've long been aborted. Uyafana nefita sekudala yafa. Ulokuhlezi khona la ngaphakathi awazi wena ukuthi ufile. Dala ufile. That's why uzobe uphethe red pen ubheka ama mistake ayenzakalayo inkonzweni. Nabanikela so yabala lo ngathi unikele iningi lemali bayinikeza
umfundisi
ubheka impahla zabantu ukuthi bagcokini icathulo neimoto abahamba ngazo because so nale spirit less ostathe laphiyana sesila kuwe awuna the right spirit
ma so decidele ukuthi ngiyahamba akuna mimo ezokijimisa ukubuyisele move izame ngakonke ukuthi emuva khona mbatswana bathi maruping kwa bwelo
kunje nake ngihlala ngibatshela ngithi maso decidele ukuthi uyahamba
yes ma
you are getting into a battlefield
all right
because now you are leaving the place of comfort and the place whereby usathane ngumngani wakho namademon akhe namadevil worshipers nabathakathi now you saying I'm leaving this camp I'm deciding to take this camp of life. So now, whoever you are living this side, angeka funa ukubona uhamba, bazofuna ukubona ubuyela kule camp engapha. It's only then that trouble starts. Thina masisindiswa lo kudala ngabo 1980 banibani, bebe sitshela ukuthi ha mawusindisiwe, ha impela yonke right. It's a bed of roses uyezulwini. No. I was raped ngisindisiwe. Bika kuphuNkulunkulu. Ngisindiswe ngishumayela ivangeli kamampela ngigijima ngihlanya university wonke umuntu ngimtshela ngoChrist uNkulunkulu beka kuphi ngaleso sikhathi bengintombi kaJesu uyayibona lento le so uSathane namademon akhe nako konke all this camp they'll fight ukuthi wena ubuyele ngapha that's then irresistance kaNkulunkulu nokuhlala kuNkulunkulu kuba khona kula ufuna khona ubukhona bukaNkulunkulu uhlale kuye ekumthembeni nasekumkholweni uthi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila sebakulandela sekunja kucela kube nzima but no ukuthi babona lento zoba yiyo
yeah
kuChrist uJesus because uthi ngizokubusisa so uNkulunkulu bekangamthatha uAbraham amsuse la ambeke ngaphe eduzana ambusisa but he had to travel so ukutravela kumnandanga it wasn't nice kuthi uyaphuma manje usazohamba awazi nokuthi uyapi yahamba ilanga liyachisa imvula yana kunamafu kunani that was pain for Abraham so nathi we travel from this other camp into this camp we have to face some problems nama challenges
ukuthi come with it
uzuhlale kule and awapheli ke ukuthi uzuhlale kule camp because bakufuna ngapha bayasebenza ngapha basebenza ukundlula thina ngapha thina mase singapha siba comfortable mina ngezulini anginandaba ngisahlanganyele nezoni abaphuze bona badake ba right bayezuli sikhohlile ukuthi bathe come I'll make you fishers of men abalali bona
there are responsibilities khona
there are responsibilities la uya khona ufanele ukuthi uzenze that will make you stay strong ngapha if uyazenza because sisempini mtaka baba That's why abanye baphinde basuke ngapha baloku babuya ngapha bazoshiba kancane baphinde babuye ngoba uyaliwa impi iyalwa and abanye because sebangene kakhulu ngapha ama cords awafani the oxygen that you get supplied with and the nutrients azifani ezinye basinikela abazali bethu kuma altars so manje sengingena ngapha I need to remove my name and my blood from the altar yasekhali babe nginikele kuyo. So kuba nzima kakhulu mangapha until such time ngiba removed from the altar le ebangithatha banginikela kuyo ekhaya.
Sure. Yeah. Ubaba Mlungisi uthi greetings made servants of God and the made servant of God to show ourselves approved unto God that we believe in God it takes us to strip off like hey tabula tabula so yeah strip off everything that hinders and sin that entangles us easily it takes us as well to pass the elementary teachings about Christ such that we cannot keep going back where we started
yes to untangle ourselves Angithi manje lento isithengile nayi iphela istantele lento isibambile istantele lento so thina it's ilento eyenziwe ulobaba uthi I took action ngahamba ngayo batshela
ngayo tantulula
so kufanele kuphume kuwe angeke uze kimi uthi ngithandazele ngintantulule yes ngizokuthandazela but you must stand in agreement
Yeah.
Mangukuthandazela fanele wena ube uyayirenounce lento lofuna ukuthi ngukuthandazelele yona.
Yeah.
Utantulule itantululeke bese iyasa iyasala sisi.
Mhm.
Iyasala siphile ebukhoneni bakaNkuluNkulu.
Sure. Mm. Ayezi ngathi ngiyaxoxa nawe ilanga lonke. And I thank God for the message wanamhlanje nje. Asivale ma. Sithini nangu umzalwane uthi ngizwile. Nyamuzu Jehova ukhuluma nami namhlanje. Sithini kumgcugcuzelela ekutantululeni kwakhe. The other umbilical cord ayina neoxygen le isekufeni. It's dead. Sithini kwi?
Sithi Christ died for you and me.
Yeah.
And he rose again. Any death that it's in you, that it's in your spirit, anything that has entangled you, through Christ it can be entangled. You can be revived, you can come out of death and be alive again. But only if you say yes to Christ and you say no to death. Zikhiphe zintantulule ima isibindi wamkela uJesu njengeNkosi nomsi. Qina nje, qina nje.
Yeah. Ma, thank you so much. May the Lord bless you.
Amen.
Ah, may the Lord keep you. May the Lord surround you you know, just keep you as you minister to God's people. Mabamuzwe bambone futhi nakuwe as he restores lives. For those who'd like to talk to you directly, how do they get hold of you?
Available on WhatsApp 084 527-4015. I'm on Facebook as Mashinin Ndlalani Mamsi.
Mm-hmm.
I'm on Instagram and Twitter. My handle is at Ndlalani Mamsi.
Mm-hmm.
They can WhatsApp, they can call.
I just want us to take a moment and pray for the body of Christ. I think we have a minute or two that we can do so. For that one who says, today God came for me. This was for me. The message was for me. Futhi angicabangi abanye befanele izwiwe yimi. And ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu did this now kulesikhathi sihamba kuso. You know siphile inkathini zokugcina.
Yes.
Lapho umuntu uhleka naye emini. Intamba umthole icingo lithi akasekho lo muntu. Yeah. But we thank God who gives us second chances and fourth chances and all of that.
Ah, that's what my sister kept on saying. Sisi Sindis, why sakakuphe second, wathi uzanginika the fourth, the fifth, the sixth and the seventh. On her deathbed, just before she could pass on, she said, ningasabizi ambulance, call my sister.
Yes.
I said, let's take at ngiyahamba, let's accept Christ.
Yeah.
That one found favor with God.
Amen.
Yeah.
Can we take it to the Lord in prayer, ma? In a minute or two.
Oh yes. Baba ingcwele sengosi yethu Jesu. Babu ngulunkulu na manje ndambama. We come before the presence of God, submitting all the listeners before the throne of grace. I pray, Heavenly Father, your blessing abound upon their lives, supernatural wisdom upon them. Celu bagcine nkulunkulu namandla onke. Celu benzele umusa isikhathini sonke. Baba bangabantwana bakho. Baba balalele izwi lakho. Namhlanje ntambama, let it make a difference in their lives. I pray, Heavenly Father, that whoever heard your word, whoever wants to entangle themselves from the whatever the cord has entangled them, I pray, Heavenly Father, ukuthi uyabamela uyabasusa. Ngiyazi nkulunkulu khona abahlaselwe nkulunkulu namandla onke, because abasakhona ukusuka labakhona. I speak the blood of Jesus. I speak your favor over their lives. I speak your protection over their lives in Jesus' mighty name. Father, bless them and protect them. Father, see them through and be their God. Let your blessings and glory and grace be upon them. See them through, Heavenly Father, in Jesus' mighty name. Father, we thank you for those who are sick right now. We know that there's a power of healing that's coming over their lives right now. In the mighty name of Jesus, they are healed in Jesus' name. Lord, we thank you. We bless you. We give all the honor and glory. We pray for this station of God. It's 40 years. I pray, God, that you sustain it for more years to come in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Bless us, O God, in every aspect of our life, now and forevermore. Amen.
And amen. Thank you so much, Ma. May the Lord keep you. May he bless you. May he make his face shine upon you. May he be gracious to you. And may he give you his peace in all that you do. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. We love you. What a message.
Amen.
A blessed one to you and your daughter.
Amen.
Family, I am blessed of the Lord, and I hope that now we're 40 today. You have been blessed, and I'm signing out. Next up is Pastor Ray Lekgodi. Please enjoy the rest of the day, and may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Lord Holy Spirit rest and abide with you now and forevermore. In Jesus' mighty name, amen and amen.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles DeToy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.